CKmusicPromos.com.
Fuck almost pick a task, yeah. Talent swag. Nineji wala biapa.
Yeah.
Yali ni festa mkokele da phone koka mkuli shkulu Weda wangu mwishkulu nindu alokulu Natili mbili ashiri ya kulundolo na country ya sanga sister wandikuli ya bambele fumo kwa sheni ya lifiati shkulu Mwala ndeshan
Mwali mwena kashi uvya lewa ndeshan Sito wabi kwa tili mbipalife mwa wale luka luka chivala kwa tili
mwa Bad zone, yefo ya basi chwifyo Ok shkulu dure ntumboni
Yashan, ngoi mwale tapano kani
If you mwena biz daily, patukuna rufyanya Mila ndu sheka sheka ndemo na mubai chawa Shila tino kumwepusha na tampa kwe fitala Lei mwona moto kafuta pa shiri tala
Na mfokawa, muno mchuni Balili yashi mwandete la cheni Uleivu kisoko walipate ni chuni Nefu mwode andinga mlefu haya
mfati Tuanafili na mwunfenga pa kwa tini nsheta Back to the sende, fumo wala disenda Nimbona kwa tina utampa sana chivele Baba mebonza sonte iwe wala gani nenshi kembo
Nedio nse nganzi kunchito munaiti Ale sangwa nava ishi chanda fetaiti Na ishile ishiva wawe chitureti Nyombe chisendo na chitureti
Ufile mungye befense kuchitikanga na isoko I hope te haba mapielo vapa mafoto Pakulanda na ine mwebe ni afule soko Patempa na ini na kea fuwe mbona soko
Ayae mafoto nishibali pankana Uyuna vashi chanda palya pankana Tepambini palochi palya pankana Tefumo diantine honi nkana
Nishinani, chanda na mkwapa Uwebe wila mpala nye kumba nono kapono Kwa nobe apansi stenja wila nja kushapaba nobe Fele te portion, sister wandi, temu nobe Nish
Ule kana tefumo diobe
Eee, tefumo diandi
Ule kana tefumo diobe
Of course, tefumo diandi
Ule kana tefumo diobe
Mudala, tefumo diandi
Ule kana tefumo diobe
DJ Breeze Ray Kappa J2 Talent Swag Skanka the designer Last point from my nigga by China Big man wash loza
Exclusive from CKmusicPromos.com